Jo-Korintho mar 2:2. Mano emomiyo naneno ni ber mondo kik achak alimu kendo, ka limbena nodimiu chuny lit. Nikech kamiyou chuny lit, to koro ere ng'ama dimiya mor, ka ok mana un ma osemiya chuny litgo. Mano emomiyo ne andikonu baruano. Ne ok adwar biro iru mondo ayud chuny lit kuom joma onego miya mor, nimar ang'eyo malong'o ni ka amor to un bende umor uduto. Ne andikonu ka chunya okuyo kendo chandra ahinya, kendo ka pi wang'a chwer mang'eny. To ok ni mondo amiu chuny lit, to mana ni mondo ung'e hera maduong' ma aherougo. Ng'at moro osekelo chuny lit, to ok an ema osemiya chuny litno, to mana machiegni un duto ema osemiyou chuny lit, ka ok adwar jimbo wach. To kum ma jou mathoth osemiyo ng'atno oseromo. Omiyo koro onego uwene kethone, kendo uduog chunye, nono to kuyo malit ohewe. Emomiyo akwayou mondo unyise ni uhere. Mano ema ne omiyo andikonu, mondo atemugo, ang'e ka un joma oyie winjo wach. Ka uweyo ni ng'ato kethone, to an bende aweyo ne kethoneno, nikech kapo ni aweyo ni ng'ato kethone, to aweyo ne mana nikech un, kendo e nyim Kristo, mondo Satan kik lowa, nikech wang'eyo riekone. Kana achopo Troa mondo aland wach maber mar Kristo, ne ayudo ka dho ot oyawore na malach mondo atini ruoth. To chunya ne onge gi kwe, nikech ne ok anwang'o wadwa Tito. Omiyo nagoyo oriti ni jokuno, mi achweyo Makedonia. To wagouru ni Nyasaye erokamano nikech wan ma wan kuom Kristo, otelonwa pile koselocho, kendo komiyo walando wach man kuom Kristo kuonde duto. Mana ka tik mang'we ng'ar. Wachalo gi ubani mang'we ng'ar mar misango ma Kristo ochiwo ni Nyasaye, malandore e kind joma ireso kod jomolal. Kuom joma lal to en tik mar tho makelo tho, to kuom joma ireso to en tik mar ngima makelo ngima. Koro ere ng'ama nyalo gik makamago? Wan ok wachal gi joma thoth makonyore gi wach Nyasaye e yo ma ok kare, mondo oyudgo ohala. Oyo, wan joma Nyasaye oseoro, omiyo wawuoyo e nyim Nyasaye gi adiera ka joma ni kuom Kristo.